ጎዲና ረድጌ ሊጣ አና ጉምቢ ቦርዶዴ ኬሰ ቱምኖተ ልዩ ፖሊሲ ከቡልቺ ሰናኖ ሶማሌቲን አሌላ አረ ጅራቶ ተረት በነሜን ነምኒ ቶኮዱ ጅራቶኒፍ ቃምኒ ነገኛ አንቻ ዱበተኒ ጅረን ከጅራታን አና ጉምቢ ቦርዶዴ ቶኮ ናፊብሰን እንጀልቀምነ
ቦርዶዴ ረቲ ሎሊ አረ ቶረሳቲ ጉያ ነሳሳቲ ቱርባይ ረቲ ሽፍቶታ ዲኢሌ ቪንታሲ ሳሜ ነና ኸኛ ራይቹ ነና ቶኩያሲ ኒሩ ነመጃ ፈርዳ አጄ ከንቦደረ ነሞታ ኸኛ ኸንድርመቹራፍ ኦሪሰቲ ይሩ ነማ ለመኑራ ቀበኒ ይረኒ ሚኒሻለማ ኡምኒ ራያ ኢትሰ ቢያዳ ኸረቲ ቤሄድነምኒ ንድርመንሌ ዶርሲሳ ጅራ ኡመኒ ልዩ ፖሊሲ ዳሞጊን ዱበርቶታ ሲ ሎን ኸኛ ኸን ታመኒ ጅራ ፉረኒ ኸንዴመኒ ናንጋማ በርቀይሳን ጅረኒ ሲምቤከምኔ ሉሊ አና ቦርዶዴ አላ ነመያቺሳ ጅራ
ኤኙ ከሎላ ከነጌጌስ
ልዩ ፖሊሲ ለወራነ ሽፍቶት አብዲሌ
አከሚቲ ዱፈሜ አከሚቲ ታይ ወንኩን
ወንኩም ቀንዳት ማሜ አሌፈ ገልገለፋ መንጠሰማት ቱሬ አናፉ መን ከኛ ሱሱማ ፍራ ኤጉ መት ይረኒ አራንደና አኩን መሴነኒ ሎሊ ኤገ በነሜ ሱመን ከኛ ኦሶ ይፍራ ኢትሳይሩ ናላን ነመያቺሳ ይረው ኒና ቦርዶዴ ሁን
ፖሊሲ ኖሮሚያ ዮካንሞ ቃምኒ ሞቱማ ገመከና ዲመከነ ዳብሲ ሱዳፍ ያለከን ወርዶፉዳፍ ሶቺን ጎዳጅሩ ጅራ
አሊ ሀረርጌ ሊጣት ቢያረርጌ በሀፌፈ ይሩዎቹ ይወላልቴ ዋን ለማ መገርሳ ፉዳዳን ለለባ ይሩፋን ይወላልቴ ዋን ነማጃይባቲ ፖሊሲ ኦሮሚያ ዝኮረብቲነሰስ በቂት ይገብና ዋንጋቲ ኢሳኒ አችቱ ይፈቶኒ ኸኛ ፍራ ከዶርኩ አብዲን ከበገሩቱ ኦሶ ፍራ ኢትዛ ይሩ መከላቲያን ዲዱ ገናንሴኔ ነማ ኸኛ ዶርሲሳ ይራኒ ገመዱባት ኒሞ ልዩ ፖሊሲ ሂደቲዛ ኢፊፉ ወያ መከላጋ ራስካ ባሰኒ marto hide qurani li yukolji wedinnuti dula jiran makalagyan iso bolamman kanu afani no son dein ojirra kanu folti barban jarran kese yuru jarra hoji simale jarra afani lelabani mi jarran amma kese yuru hoji dan wan mulisu male afani mo gino tega wani faidan ustabu injiru wayo garwa
dagefato takenya waye walti buin sakana itigafatama dimmana genya ana gumbi bordode obbo jamal taati bilbile argaden ture akana jedan
da lama bara somalitin yu policy somalitin tokani namota orisebula orise gatayu lo katani ajesun jira namato ko ajesani torban jabres namato ko ajesani horin kudatame jira horin kara diddame torba kudatame lama kanan mataf yanu policy federala ojin nanno isat jidan sandage policy federala unara ador kundenge gerri mesha kabate ndor sizali makala galle sente yitti makala kan kabdi amma ori darna gura me kakabani girani kana oni angu baka bugujarra yu liwaili to malira ini ka dwani ka mita kakabdi jani
jiraton ni kan isanje dani halellan kunde debed magegge fama jira nanno le biro rattille dangara nanani qopani dufaniti alella geggeessa jiru namne dunurra dumajira umni federala ammo dufer magiddu sene nun isani raitti samale alela murra duran woshun dendenye motumanna normias wan afanin dubbatu kana ujiro enolchine namne nurra dumajira da kan isan jira jiran maljettu sin
rida goniber federali fi makala khallen ero jerri dube tu khasan rubane umanni ke jefra kolochu da fonni je ummat iddu senani tuma jira bale modumanna no war wan godin ko modumanna no sirne federalism kana wal kabate federalism to ko gele jiran ki sabab sablanni adambafnu federalism kana ni to ko ata nu je modumanna no habso ju rakko ganka wako biyale setu si wanni federalism bir barrai jiruson hera bi yettir barrai ta oso mali bujira no jire modumanna no gafi ju
amma motumman federalat imma kana furud af carraqin goda jiru jira nanno ke sanitti umna warana chukubachi sura kana fe
yero addadda hore addadda da be kadergu nizan jira hore addadda dufte garako jirun da porate addaba fatte kamatte jemu jira amudre falli goda be gonku wattu jiru baragenyan
qabatamaadan wannita e jira gamlamana sofsi sani furmanni ken name yokanimmo akkasitti de majedame akka angawta nannotti wanku baqab danjira wan filipsame
wari nu sane gana motumma marijira dangan kun gana murtau deba yani dangan arara bari bara kuda sagal sagal tan itor ba referendum ga ge samana no kana referendum hera motumma ra sabe su mali bu gitti ni ga ne ga fin man ga ni ga fata ju kana danga dabrani project ti adda project ti dable motumma gruddo manne parno ta kana kana jara jiran alaba asis panisani alaba liyu policy somali ti rajabamde alaban nano ganye ke tidama dur kana motumman federala yero gababtu ke falatra udabe agama lubu nama dabrajil mootummaa federaalaati kan lafarra argisee humnoonni fageenyaaf as keessatti bu'aa qabanii jira. Warra kiraastaabdoota warra kotorbaantii naggatu warra federaala keessa harka qabu jira. Sababa kanaan murteen tun hanga amma lafarra argifattee mootummaa naannootillee karachisaa jirtu. Ummata naannoo kanallee karachisaa jirtu. Kana bira dabree liyyu poolisii Soomaaliitiin uummanni keenya dhahamaa jira. Qabeenyi saamamaa jira. Makalaakaa fi federaal poolisiin iddoo sana jirti. Ummatuma keenya iddoo seenanii dhorkan malee wanni isaan falaguu tokko godhan hin jiru jechuudha. Furmaanni gonkumattuu godhamaa jiru.
Obbo Jamaal Xahaa itti gaafatamaa nageenyaa aanaa Gumbii Bordoddee ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatooma.
Gama kaaniin immoo godinaa Booranaa magaalaa Mooyyaalee keessatti humnoota liyyuu poolisiif jiraattota gidduutti walitti bu'iinsu uumamuusaa fi namoonni madaa'u jiraattonni bulchiinsa magaalatti beeksisanii jiran. Ka jiraataan magaalatti tokko jedhaniin jalqabna.
Magaala keessatti guutummaa guututti naannoo magaala gandaa duwwa tokkoof duwwa lama wiirarii naannoo shanii Oromoo fi sablammoota jiranii saboota Oromoo waliin qubatan irraatti dhukaasa bane warri liyyuu poolisii. Achiiti makalaakaan seentee qaama kamiyyuu addaan baasuuf socho'aa turte qeerroon kenna kanaan Oromiyaatii fi uummata sabaaf sablammii Oromiyaa keessa qubatanii nama torbirraatti rasaa san dhahanii turani.
Oromoonni fi saboonni kabiroon magaalaa sana keessa jiraatanii dhukaasa liyyuu poolisii sana ofirraa deebisuuf utuu dhagaa darbatanii humni federaalaa immoo itti dhukaasee madeessedha kan isin jettan.
Makalaakaa fi federaalatti humnoota gara keenya jiran rasaasitti banee rasaasii sun immoo ijoollee kennam torba miidhaa dhaqqabee hospitaala Mooyyaalee 4 jira hangaan boo 3 immoo gara Walaayittaa Sooddootti rifeer ta'ee jira.
Amma hoo haalli jiru maal fakkaata?
Amma nagumaadha kaleessa jalqabame. Motoorii liyyuu poolisiin ijoollee kenna kan Oromoo irraati fudhatte dhagaadhaan wal darbatanii makalaakaan tasgabbeessuuf seentes arras akkasuma ture arras qawweedhaan gara keenyaa yoo isaan dhawanii. Makalaakaan ijoollee kenna nama torbirukutti.
Araaraaf gidduu seenanii jechuudha.
Dargaggoon kennaa fi uummati sabaaf sablammiin Mooyyaalee keenya hundinuu gam tokko jiru. Isaan dhaga'anani warri makalaakaa jidduu seeneetiin ijoollee nurra rukuti.
Walitti bu'iinsa kaleessa afarra magaalaa Mooyyaalee keessatti uumame jedhame kana laalchise gama mootummaatii kana dubbise bulchaa magaalaa Mooyyaalee obbo Aschaaloo Yohaannis akkana jedhan.
Rakkoon yaa'u akkuma duraanillee dhagaa turtanii rakkoon daangaa Sumaaleedhaan walqabatee jiru duraanillee akkuma dabarsaa turtanii jira. Amma immoo kaleessi irraa jalqabee kunoo bifaaraan magaala keessatti dhahaa darbuu meeshaa nama dhukaasuu waan akkasii jira. Konkolaataa uummatii karaan deemu mannaaraa keessatti caccabsuu nama fananii deemuun rakkoon akkasii kun jira. Kaleessa irraallee dabalatee jechuudha.
Namni du'ee jira akka kaleessaaf kanarraa kana keessatti?
Hinduun nam madaa'ee jira.
Nama meeqatu madaa'e?
Namja.
Akkamitti madaa'an haalli isaa akkami?
Haalli isaa rakkoon kaleessa ture ooma waraana gidduu seenee addaan baasee ture. Har'aallee ganam kana kan uummatni nagaan hojii ofii deemu jiru naannoo amma gandi duwwaa tokko filaa naannoo poolisii dhaaba kenna. Achitti dhaqa darbuu jalqabanii masillee ni miyyaa achi rasaas jalqabanii raayyaan ittis miyyaa gidduu seenee addaan bitti meese. Achi irraa deebi'anii naannoo Mannaaraa jedhanii gandi duwwaa lamaattis bifuun kanaa bifa wal fakkaatan akkasitti rakkoo kan uumuu jalqabanii. Taa'umsi rakkoo kanaa immoo kaleessa ijoollee baadiyyaa dhufu ijoollee kennaa motooriidhaan kan deemuu jirtu poolisiin isaanii tiraafikii fakkaattee dhaabsiste akkasiin motoorii fuudhanii sunirraa ka'ee motooriilleen hin deebine ganan kana immoo uummati waan biraatu hin jenne akkasumatti dhaqa darbuu jalqabanii achi rasaasa waan akka amma ciisboombii jedhan kan itti fayyadamaa turte.
Kan dhagaa darbatu eenyudha?
Dargaggoo jara. Achirraa ka'ee uummatillee ni miyyatee gidduutti immoo rasaasallee jalqabanii homa waraanallee gidduu dhaqqabe akkasitti addaan baasetu. Kan gidduutti namni madaa'e torba odoo hin ta'in namjaa.
Namoonni madaa'an kun amma eessa jiru?
Hospitaala Mooyyaalee Fulleef jedhamu.
Bulchaa magaalaa Mooyyaalee obbo Aschaaloo Yohaannis ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatooma isiniif namoota.